magaalada muqdisho ayaa waxa kulan ku yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha yada nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yasiin labada mas'uul oo kulankooda uu ka dhacay hooyga oo muqdisho ka degan yahay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxay ugu wada hadleen xaaladda guud ee dalka oo ay ugu horeeyso doorashooyinka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in taliyaha yada nabad sugida Fahad Yasiin uu ka dalbaday in ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa nabad sugida ay faraha kala baxaan ama aysan ku dhaxmilmin arrimaha quseeya doorashooyinka ku soo wajahan dalka oo dhowr bilood un ay ka harsan yihiin. Taliyihii hore ee hay'adda nabad sugida Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe ayaa arrintan inooga warbixiyey.
In taliyihii nabad sugida uu booqasho sharafeed ama salaan uu ugu tagay gurigiisa, dadkana kuwa asaga uu soo ii sheegay maxaan ku dhahaa codsada ayuu ahaa mid hadda aan siyaasadaysanayn oo wuxuu ahaa shaqsi ah oo iswareysi guud ah. Dabcan markii madaxweynaha iyo taliyuhu ay salaanti guud dhamaysteen, taliyuhu dabcan wuxuu isku dayay in uu arrimaha siyaasadda ee taagan madaxweynaha kala hadlo. Madaxweynahana kalada sii waxay tahay bacdana xilli doorasho lagu jiro, dalkana jawareer siyaasadeed uu ka jiro, ciidamada dalka guud ahaan qaasatan nabad sugudu ee arrimaha siyaasadda faraha kala baxdo, xilligan kala guurkaana keliya ay ka shaqeysa sugudka ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada.
Siyaasiyiin iyo waxgarad Soomaaliyeed ayaa horay uga digay in guud ahaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed aysan ku dhaxmimin ama aan loo adeegsan arrimaha doorashooyinka iyaga oo la kala safanaya madaxda loolanka uu ka dhexeeyo.